Yohani umutwe wa 13. Hari ku munsi ubanziriza Pasika y'Abayahudi, Yesu yari azi ko igihe kigeze cyo kuva kuri iyi si agasubira kwa Se. Nk'uko yari asanzwe akunda be bari ku isi, niko yakomeje kubakunda byimazeyo. Nimugoroba, Yesu n'abigishwa be bari ku meza bafungura. Satani yari yamaze kwemeza Yuda Iskariyoti mwene Simoni kumugambanira. Yesu yari azi ko Se yamweguriye ibintu byose kandi ko yaturutse ku Mana akazasubira ku Mana. Niko kuva ku meza avanamo umwitero, maze afata igitambaro aragikenyera, asuka amazi ku ibesani, atangira koza abigishwa b'ibirenge no kubahanaguza cya gitambaro yari akenyeje ngo agere kuri Simoni Petero. We ahita amubaza ati,
"Nyagasani, ni wowe ugiye kunyoza ibirenge?"
Yesu aramusubiza ati,
"Nturamenya icyo nkora, ariko uzakimenya hanyuma."
Petero ati,
"Reka da, ntuzigere unyoza ibirenge."
Yesu aramusubiza ati,
"Ninakoze ibirenge, ntacyo turiwe tugihuriyeho."
Simoni Petero ati,
"Noneho rero nyagasani, ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo unyuhagire n'ibiganza no mu mutwe."
Yesu aramubwira ati,
"Wihagiye umubiri wose, ntakeneye gusubira kwihagira keretse koga ibirenge, kuko abatunganye rwose. Kandi kuko muratunganye, nyamara si mwese."
Yari azuriye umugambanire, niyo mpamvu yavuze ati, "Ntimutunganye mwese." Yesu amaze kuboza ibirenge, asubiza mu mwitero we, asubira ku meza, maze arababaza ati,
"Aho musobanukiye ibyo amaze kubagirira? Munyita umwigisha na shobuja, kandi ntimwibeshya kuko ariko biri. Ubwo rero mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha wanyu, namwe mugomba kubyozanya. Mbahaye urugero ngo mujye mukora nk'uko mbagiriye. Ndahabwira nkomeje ko nta mugaragu uruta shebuja, kandi ko nta ntumwe iruta uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo, muzamuhiriwe nimubikurikize. Si mwebwe mwese mvuga, kuko nzabona atoranyije. Ariko ni ngombwa ko ibyanditswe biba ngo, uwo dusangira ni wo mpindutse. Igitumye mbibabwira bitaraba, ni ukugira ngo igihe bizaba bibaye muzemere uwo ndiwe. Ndababwira nkomeje ko uwakiriye uwo ntumye ari cyo azaba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye."
Yesu amaze kuvuga atyo, niko gushenguka, maze avuga yeruye ati,
"Ndababwira nkomeje ko umwe muri mwe agiye kungambanira."
Abigishwa be barebana bumiwe, bayoberwa uwavuze uwo ari we. Umwe muri bo, uwo Yesu yakundaga cyane, yari hafi ye. Simoni Petero amucira amarenga ati,
"Mubaze uwavuze uwo ari we."
Uwo mwigishwa yegama mu gituza cya Yesu aramubaza ati,
"Nyagasani, uvuze ninde?"
Yesu aramusubiza ati,
"Uwo mpereza ikimanyu cy'umugati ngiye gukoza mu burisho ni wowe."
Nuko afata ikimanyu agikozamo agihereza Yuda Iskariyoti mwene Simoni. Yuda ngo amare guhabwa icyo kimanyu, nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati,
"Icyo ukora gikore bwangu."
Ariko nta n'umwe mu basangiraga nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kubera ko Yuda yari umubitsi w'amafaranga. Bamwe batekereje ko Yesu amubwiye kugura ibyo bakeneye by'umunsi mukuru cyangwa kugira icyaha bakene. Yuda akimara kwakira cya kimanyu, ako kanya arasohoka. Icyo gihe hari nijoro. Yuda amaze gusohoka, Yesu aravuga ati,
"Uwo mwana w'umuntu ahawe ikuzo, kandi ahesheje Imana ikuzo. Kandi ubwo ahesheje Imana ikuzo, nayo izamuha ku ikuzo ryayo bwite, kandi izabikora bidatinze. Bana banjye, ndacyari kumwe namwe akanya gato. Ariko nk'uko nabwiye Abayahudi, namwe niko mbabwira, muzanshaka, nyamara aho ngiye ntimuzashobora kuhagera. Mbahaye itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, ariko namwe mukundane. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni uko bazabona mukundana."
Simoni Petero aramubaza ati,
"Nyagasani, ugiye he?"
Yesu aramusubiza ati,
"Aho ngiye ntushobora kwankurikira ubu, ariko uzahankurikira mu gihe kizaza."
Petero aramubaza ati,
"Nyagasani, nabuzwa n'iki kugukurikira ubu? No kugupfira nabyemera."
Yesu aramusubiza ati,
"Aho wakwemera kumfira koko? Ndakubwira nkomeje ko inkoko itari bubike utaranyihakana gatatu."